Summer one time. Westside Music.
It's a brand new one. Yeku fosala fosala. Katima swagalicious. Aston under G. Alongside El Rey Zama. Katima ninja zagario. Let me get in it. Hey.
Magwenya ni hopu koka tilofi tane nikangola inge nikozwi kao kaleta kulimosala kae muita melezi nisika uta kulivava mukova munyezi ewa kitala fasivuma mosala kakwa buhule musika no muluma hey. Luna luna lipilu ape alumula helu hatile lukulu
jwale. Magwenya niko mupila ako imusala.
Magwenya ni elu mifa kikelezo foku mumono likanga kula tele la sizo mubuluka chwani kobo musalaka mubuzi kinguli abazwile fasivaka musika norutiseza nga kufosa kuli mwendi vukuba kimina muba lutisa musalaka kufosa utakumina lutali melanga pilize mukae zamina utoina silimo kuba takukwana nivona kuliki vukuba vose munivona. Makwenyani, makwenyani mumamele che muka natelwa faka kakaka inyani che.
Makwenyani como pila
Ni kimina mumusi njize. Jole muine nge muziva hande kulioke mina aka fetu wali ngulunde.
Makwenya niko mpila
ako unijipa na Sonic ni musalaka.
Makwenya niko mpila ako
Katima Ninjas Gang
ni musalaka.
Undita na kuhuni
aka sinyea na nikali kimina mumusi njize. Aka sinyea na nikali kimina mumusi njize.
Koni sata ikutamuwana
Managers Modimula
Kufosa Kufosa
Hey Wanse Zuni Mr. Kapanda Promise Mujo Uncle Lee Awena Bobinchu Shoti Kila Mupo Mr. Kezi Kalalu
Ala Sony Kapulanga
Umuya Ezi Kahaye Kandufande Kulimicha Abataba Noke Na Hande Na Mitela Kafundi Sipurumu Kikuto Mipacha Ola Kaufela Niliko Moki Na Misipisa Fumande Nikamedo Olela Kirishi Amina Zene Nimolo Olela Onomi na bize kuno mkwalu nelali choko michaha inga ayo mikombolela. Uwonala kikona kamu kwa mkopani ni wakwa ifakonji kukakwa. Kampa muzivi kulioki musalaka toeza za vukuba nga matiresi vaka. Kuli yawele kama nesiko kondondoro mamutuwele la utoi na manitondoro. Lwa michinche za makala fire longoro makwenya nitwale falwa mivea fakontoro.
Kiriki, enter.